Yeah, Imam San, Ausio, ah, ni aje buja, ah, suka mjusikia mzuka na we, ha, ah, Raga Ting, remix.
Pia niko rada kimuziki, pia itunoma, mimi na wamasikia wana shout, wana jump, achali kwa mademu kwenye babu wako rada. Pia niko rada kimuziki, pia itunoma, mimi na wamasikia wana shout, wana jump, achali kwa mademu kwenye babu wako rada. You bring the music, I'ma teach you them, give it them. Music is for us like a soccer game, soccer game. Check it venye kumejaza na mademu kwenye box out, inoma kama maji ya kichoka kwenye jam. Chezi mind cause me si chari zangu ziko shop. Mambo faya faya bobi sani mina chora map. Chegi wana jamin kama bombs na lipu. Kama chali kwa mademu wana dance kikapuka. Kukuza hiyo speedy mini skati jararuka. Everybody shout bobi sani mambo faya. Raga raga ting bad man mina wapa. Raga raga ting bad man mina wapa. Pia niko rada ki muziki, pia itu noma, mimi na wamasikia wana shout, wana jump, machali kwa mademu kwenye babu wako rada. Pia niko rada ki muziki, pia itu noma, mimi na wamasikia wana shout, wana jump, machali kwa mademu kwenye babu wako rada. Muziki ni talanta na hiyo ndiyo chanja, kuwa rada rada manu sime kibulanda. Huyu boy ni fire fire vitu noma mina wapa, wenye wifu watabaki kimaisha wamechapa. Wana dhani wako mbele Kumbezi, Bumbezani mambo faya. I give you the thing only I wish is to be Raga King. To spit Raga Ting, I don't cheating. Every time reading fire verse. Rada rada Bumbezani niko kwenye gas. Sili mine kwenye mziki kwangu niyo gas. Mukishika mic na finu tamu kama wana nas. Pia niko rada ki muziki, pia itu noma, mimi na wamasikia wana shout, wana jump, machali kwa mademu kwenye babu wako rada. Pia niko rada ki muziki, pia itu noma, mimi na wamasikia wana shout, wana jump, machali kwa mademu kwenye babu wako rada. Watch me, I make them jumping. Everybody in the club is dancing. Everybody in the club is shouting. I'm bad man, everybody know that. Watch me, I make them jumping. Everybody in the club is dancing. Everybody in the club is shouting. I'm bad man, everybody know that. Me pia, niko rada ki muziki, machali kwa mademu kwenye babu wana jam. Muziki ndiyo yangu kazi ile ufaham.
Au siyo,
nime kamu, na vitu bam bam. Pia, niko rada ki muziki, pia, itu noma, mimi na wamasikia wana shout, wana jam, machali kwa mademu kwenye babu wako rada. Pia, niko rada ki muziki, pia, itu noma, mimi na wamasikia wana shout, wana jam. Machali kwa mademu kwenye babu wako rada.
Ha! Wopsan! Wow wow! Remix! Ausia! Producer Lempizo! Yeah! Airborne Selector! Yeah! Yo 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 yo! Wow 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 wow!
Pia niko rada ki muziki, pia itu noma, mimi na wamasikia wana shout, wana jump, machali kwa mademu kwenye babu wako rada. Pia niko rada ki muziki, pia itu noma, mimi na wamasikia wana shout, wana jump, machali kwa mademu kwenye babu wako rada.